Jam on the beats.
Isso.
Yeah. Me gonna give that thing na me spirit. Show it with Lexin. Me gonna like it. Breathe with your body, girl. You kill it. Give this mic in a me heart, I feel it. Show you give the reason I fall. Let them say we gonna make it. You made me heart skip it, secure it. Get you fresh as clean, I impure it. Show you give the reason I fall. Let them say we gonna make it. You made me heart skip it, secure it. Get you fresh, yo. Punguza manjo njo. Usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro jo. Yeah. Punguza manjo njo. Usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro jo. Yeah. I gotta help her, some here faster. She's my speaker, she the care for real. Yeah, she wanna give all to me. She wanna go and feed me. She's my lover, my sweetheart. Hold me together. Ukweru meni weza wana mama. Natamani dunia isi mami toni. Ungalikuwa tunda ni kuite mko mama ngala. Kiukweru meni weza wana mama. Natamani dunia isi mami toni. Ungalikuwa tunda ni kuite mko mama ngala. Yeah. Punguza manjo njo. Usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro jo. Yeah. Punguza manjo njo. Usipunguze penzi uzidi njo. Na kupenda siyo poro jo. Yeah.